surprised you today about Kim Jong-un.
So, how is it that you have met Kim Jong-un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by
كنت واقف شخصيات فيعن وانا نين ناد بدن وانا نين مسكح بدن اسلاما كان وانا نين سيفي عنو يقانا وذا حاجوت وحا اتعالي هيدات كيسا ماها وحا إليا بيه لكن وحا اتعالي هيدات كيسا وحا نين أمرين يا إنا نبلوني هشيس عجيب وحا نقول يركا سبا بين دونا كوريا دو بقوي وانا أرين إسرائيمي كباب بلاب ميسا وحيابك لأو بدن وا أي دعان وحا نكمد إن لفاها كهري دادكي دغال في كوريا ku geeriyooday in dib loogu soo celiyo Mareykanka runtii waa arrin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafii kaaray dadkoodii dagaalka ku dhintay
they called me they wrote me letters please can you do it and he's agreed to do that thousands of people so you know who died in the war so that's a big deal
so you put the human rights issue on the table today and he reacted how
markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha sidee ayuu uga jawaabay
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights, were mentioned.
Si wanaagsan. Waxaan u jeedaa boqolkiiba sagaashan waxaanu ka hadlaynay hubdhigista nukliyarka, laakiin waan isla soo qaadnay waxyaabo badan. Xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahayd, iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii Kuuriya. Waxaanu ku darnay qoraalkii aanu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa. وانا وحكا بدن وحي عيد والبا اي فليس
We got a lot of good things in that document. That was far beyond what anyone thought was going to happen.
Give me some sort of behind the scenes. Did you issue an ultimatum to him? Did he issue an ultimatum to you?
No,
How, what was the reaction back forth?
صور ما نغا سين كرتا وحيا بيه داها قداش يسكا دعي ما سيسي دقنين كما دنبايسة إساقونا مكو سيه دقنين بل نوغا ورن وحيا بيه عاد سلقا دا دكتان
Not an ultimatum. You know, we've been dealing for 3 months, really, and we've been dealing through our various representatives, including Secretary of State Mike Pompeo, who's done a really fantastic job. So we've been dealing for a pretty good period of time, and when we met today...
Maya Michelin wax digniin kama dambaysa. Wada hadalku saddex bilood ayuu soo socday. Waxaanu wada hadlayay wakiilo naga socday oo ku jira xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan. Waxaanu wada hadlaynay muddo badan markii aanu kulanayna isla markiiba waan isla qabsanay. Iminka anigu waxaan galay saacaddii 9:20. Macnuhu ma aanan seexan 9:09 weeyaan. Waxa uu ahaa wada hadal dheer oo aan ku faraxsanahay. Waxay arrintani bilow u tahay wax wanaagsan sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal. Kuuriyada Koonfureed waxaa ku nool 8 milyan oo qof. waxaa taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay dhintaan laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay
North Korea very well. Seoul has 28 million people. That could have ended up with millions of people dead and we're going to end up with a deal.
All right, what about our troops? Are they staying?
Ka waran arrinta ciidamada Mareykanka ma sii joogi doonaan Kuuriyada Koonfureed?
Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. We are going to get out of the war games that cost so much money. You know where we...
ha waa ay sii joogi doonaan xitaa maba aanan soo hadal qaadin arrintaasi waxaan sii joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan lagu kacaya sababtoo ah waxaan u arkaa in daardaasi ay tahay waxaan u malaynayaa in ay ku faraxsan yihiin mana samayn doono maadaama aan ku jirno wadahadal niyadsani ku salaysan
And we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
What brought him to the table this time? Because, you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the U.S.
maxaa Kim keenay miiska wada hadalka isaga oo muddo badan caga juglin ku jiray
well actually I don't think there's been too much saber rattling prior to me I don't think they basically had a silencio attitude silence they didn't want to talk about it and you can't do that and
waxaan u malayaa ma jirin wax jiraad ah aniga hortay uma malayo in la isku dayay in la aamusiyo ma aysan rabin inay ka hadlaan mana samayn kartid sidaasi waxaan u malayaa luqadda wada hadalku waa muhiim run ahaantii taas la'aanteed uma malayo inaan halkan soo gaad lahay
some people thought I was doing the wrong thing I think without that we wouldn't be here I also think that he really wants to make a deal he wants to do something
laakiin waa maxay sababtu
because he knows that we mean business I don't think he felt that in the past I think in the past it was different people
sawtu haytay waxa uu garanayaa inaanu shaqo diyaar u nahay uma malayo inuu sidaasi dareemay markii hore waa inaanu shaqo qabano waan qaban doonaa berigii hore si adag ayaanu uga hadli jirnay arrinta Kuuriyada Waqooyi laakiin maanta qoraal ayaanu kala saxiixanay waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arrintan dhici karto
but I think we signed a document today which was far far greater and more comprehensive than people thought. And nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after he left?
فكرت معه أيو كاتع أيو كلطعي مركي وكاتب.
I think he liked me and I like him and I understand the past and you know nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy or yeah.
وحن أملايا إنه يجهلني. أنا ولا واجهلني. ولا نفهمي كراء. أمر بهني إني عيد إشتكت إنه يهال طفق لفسه. لكن وانا سلق الصمي وانا المسكح بضل وذلك سجعل ذلك سنجعل وانا صوبت وصدام أصلمين أيوه
He loves his people, he loves his country, he wants a lot of good things and that's why he's doing this.
But he's starved them, he's been brutal to them, he still loves his people?
لكن قاجع أيوه كدلي سفع النواء أولاد أفما ما قلت تعينه سدى سيكوجع لي هيدا كيسا
Look, he's doing what he's seen done. I mean, you look at it, but I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago, because that's really when this whole thing.
وحاول سمعني وحي أصوات. هدي هذه كتير لكن وإن أنا وأنت كذا غرنا. أو أن سلا يتدبر ذي الصلاة في كذا غرنا. وأنا مركي وحن أودن أي بلودن. وأنا قبطين تمهي ما يأهيد. وأنا أسيسي دون تحيرات إلا أنت أن بربرينه أما أن بابينه نحبك نوكليركا.
Until such time as we see, you know, this is going to happen. And we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there
is. Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Madama aad ka hadlaysay idaacadda Voice of America oo laga dhageysto gudaha Kuuriyada Waqooyi, maxaa si toos ah u dhilahay dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
وحن أمر يا إنا في سفر أفضل من السنين هاي. وحا أربا إن وحفي عن قبطه. لكن سيفي عن أيام إسكولا قبسنا. وأنا مهم. وحا جلد أيضا سنة إسكولا قبسن كريم. وحا كستوات سميسو. لكن إسلام ركي بوان إسهاني. وأنا كهذا اللي وحرر فيليا وحونا سمعيا كدعي دونا كوريا دو وقوي
I think great things are going to happen for North Korea